jagala nku hagginge mubya mapenzi jagala nku kissinge tukola makazi jagala nku weddinge gya zetonjiwa tonjiwa zetonjiwa yo
zetonjiwa yo
zetonjiwa tonjiwa zetonjiwa yo
zetonjiwa yo
Makanze njagala mfuko musaja njagala mbelo musaja nawe oba mchala Mubiala afu njagala nkuwa mutima kwange Zenjagala kuwa musaja onzo mu Zenjagala kuwa jibebi onzo mu Zenjagala kuwa mugesi onzo mu Mubimu kwano njagala nkuhaginge Mubia mapenzi njagala nkukisinge Tukola makazi njagala nkuwedinge Zetonjiwa, tonjiwa, zetonjiwa yo
Zetonjiwa yo
Zetonjiwa, tonjiwa, zetonjiwa yo
Zetonjiwa yo
Njagala nkulaveko walinga kwamba zempita Njagala nkukwateko walinga weku wapiki Njagala kapekeko, njagala nkukwateko Njagala mkwanogo, njagala kakisiko Njagala nkulaveko walinga kwamba zempita Njagala nkukwateko walinga weku wapiki Njagala kapekeko Njagala nkukwateko, njagala mkwanogo, njagala kakisiko Mubia mkwano njagala nkuhaginge Mubia mapenzi njagala nkukisinge Tukola makazi njagala nkuwedinge Zetonjiwa, tonjiwa, zetonjiwa yo
Zetonjiwa yo
Zetonjiwa, tonjiwa, zetonjiwa yo
Zetonjiwa yo
Zenjagala kuwa musaja onzo mu Zenjagala kuwa jibebi onzo mu Njagala kuwa mugesi onzo mu Njagala nkulaveko walinga kwamba zempita Njagala nkukwateko walinga weku wapiki Njagala kapekeko, njagala nkukwateko Njagala mkwanogo, njagala kakisiko Creepy, creepy, creepy.